In time we get older. In time we get mellow. I never once ever changed my mind about the things I wanted in my life. I've been through changes like anyone else. My heart's been broken, put on a shelf. Now the light shines in, a wounded heart will heal. Life, wanting no heartache, only seeking love. And if it's God's will of teaching lessons in life, in time, broken hearts will mend again. God always loves us. Ndiyabulela uba ixesha linayo into yokuthoba intliziyo ezikhukileyo. Ewe, ndim endifanele uyazi loo nto. Ndalahlekelwa ngumntanam endandimthanda kakhulu. Kodwa ixesha layithoba intliziyo yam, wandipha abanye abantwana. Ndiyavuya uba ndiphile ndaze ndabona isizukulwane sesibini. Ewe, ndiyabulela exesheni, ixesha liyazithoba intliziyo ezidabukileyo. Ewe, ndiyabathanda abantwana bam.